Yeah. Kia to kia talupia ni sidan pokin. No longer ni we are pokin. Oh to ya. Hey yo, tune it. We are. Kia to longa na pokin na ni. Kia to kia talupia ni. Wero longa na pokia talupia ni. Kia to kia talupia ni. Kia to kia talupia ni. Wero talupia ni pokin na ni we are.
Tumekuja hapa kujifurahisha. Ukileta shida tunakupisha. Mikono juu kama unafurahia. Mikono juu kama inakushika. Mikono juu kama umebambika. Mikono juu.
Hiyo, twende. Ni uya. Kie tulunga na pokine ni. Kie tokia taropia ni. Wero tunga na pokia taropia ni. Kie tokia taropia ni. Kie takio tiropia ni. Wero ropia ni pokine ni uya. Niwia, kila kitu tuna, oh niwia. Kesi dana lengera ni goda niwia. Kesi dana lengero ni kana niwia. Eh, tunkale masida nale niwia. Kila kitu bwana tunacheza niwia. Wote wamejiunga nasi niwia, niwia. Kia tu kia tarupia ni sidan fucking. No longer niwia fucking. Oh tu ya. Hey yo, tune. Niwia. Kia tu lungena fucking nani
niwia.
Kia tokia taropia ni
niwia.
Wero tunga na pokia taropia ni
niwia.
Kia tokia taropia ni
niwia.
Kia takio taropia ni
niwia.
Wero ropia ni pokine niwia.
La 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 la. Okay. It a be the real that will be. What the bam 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 bam. Okay. It a be the real that will be. A chili that we did and a chili that we did. It a be the real that will be. Now you know this a new year. Everything new year. Everything new year. Everything new year. Bam 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 bam. The chili kwa chili kongeza chili kwa chili. Bam 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 bam. The chili kwa chili kongeza chili kwa chili.
Kia tulunga na pokine ni
niwia.
Kia tokia taropia ni
niwia.
Wero tunga na pokia taropia ni
niwia.
Kia tokia taropia ni
niwia.
Kia takio tiropia ni
niwia.
Wero ropia ni pokine ni niwia.
Niwia.